bafu. Bafu la khona ngeke ulunge man. Bafu. Khonjwana ngenkhiya. Khonjwana ngenkhiya man. Buka nesitoko sako simbhekile. Woza. Woza mina ma. Ish. Fuka wena san. Ish. Sambe wena san. Ish. Hayi. 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 Fuka wena san man.
Cool.